Suuqyada magaalada Baydhabo ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya ganacsatada loo yaqaan wareetada, kuwaas oo horumar ganacsi ah ku soo kordhiyay suuqyada magaaladaasi Baydhabo. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada wareetada ah ee ku ganacsata suuqyada waaweyn ee magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay sida ay ugu shaqeystaan iyo waxyaabaha ku dhaliya in ay sameystaan fursadahan ganacsi.
Meel raadsato suuqa hadba sado maalanna walaal lagu helay maalanna meel raayso sidii halka ka maro marka dharku heli hor horta meel raayso qiimo faylaro laakiin hata aha kisalan fiiri bay sidoo ku yaraat marka ada waliyar ama meel raayso lama doori bar lama sidii macnaa qof sidoo walan ku qaado ka walan gaadan heli gaada jarna jeerti $5 li dollar afar dollar bar lagaada jeerti laakiin hata aha meel raayso ilaa bar jeedire wallahi horta meel raayso yana faylata laakiin markii sheeno ka baday laakiin sidii iskale macnaa dadkii shacabki ahaay oo mise waalki haya yaba sadarahays baa baa soo baahaysana kun qof barroog do meel raas walaal ko gada markaa wadanka bay salaato ku jirta dartiya weelasma walaata maanta leero karo dadaha ka baday leero karo suuqa sala wiilgiya amar daa jar salaayn walaal shaal gaaday jar marka maasha Allah niyo meel raasadaan u ninka qaracsanna ma
gabay bacweyna iyo baato iyo meel raay liina yagade iswaal ko gabdo iyo gabe may baan wiin tumisa dahjar ila meel raay may ba kale ciyaal sanad bilooyin intaas tumisa dahjaran wiin dad kale wiinkeen meel raay saakooyin oo abaaydiyal iyo may baan haay diracun oo meel raay 25 liitaro yaan haay yaradaas meel raay markaas ku baaddi tolmijeyas way tolay lambersid berla ku haay sida way tolay way kinsheene wal yarkiin qoro ciyaal kun ku jeesidaas qiimaha bacweynag may baa lagaday oo gabdho sida far jarto liitaro may lagaday $7 lama $1 ibar yaa lagaday han kalen hal $1 lagaday
yow walaayarki noogoon bay dhaw ku qaadaan dhahdee dukaamay ku qaadaan wala kalena amar ku dirsadeen maasha Allah sanada maaninni koe waan may boo insheed maasha Allah dadka kalena may boo maalintii jimaata kamisato may boo insheed dadkii tuulay meelon ku koyay may boo insheed dadka soo lagada adu maasha Allah magaalada maalintii jimaata jaamu maasha Allah waan dharki geekleshan shaal dareere sadombo may boo insheed dadka santada weydiyo dadka meelwi wal ku weydiyo isku mid badana tan santada weydiyo say dareeras marka dharkan hoob may boo insheed santada ku weydiyo la may boo insheed shaal soode
bilooyinkii dambe ee sanadkan yana gudaha magaalada Baydhabo wali ba ka baday
dhalinyaro badan oo ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa fursado ganacsi ka abuuray suuqyada waaweyn ee magaaladaasi Baydhabo.